nzera wano kubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa era nange nze tondekerera sembera wano nkubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa era nange nze tondekerera olumu bwatuze gwe namatira mubalungi abangi abatagambika sija kulimba nze siraba akwekana episa kumira kunze tebakusigula esimbi sirina mpasula ku bwongo beera nange toli ejusa ekyobugaga kyange gwe mukwano kutalikomo kukakasa siri kwawulira takubeera naawe mu bulungi ne mubidde ya mulongo wange towanka wanka saasira tofa kuba bigambo abatesi bangi tebayagaliza gwe muto gwendabamu abaana bange alabirira obulamu bwange gwe sibuko y'amasanyu gange abugumya omusayi gwange kkiriza togende mu bakade bange emikwano gyange gikulabeku asabe katonda kunkomere tweyagaleko n'abaana baffe sembera wano nkubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa beera nange nze tondekerera sembera wano nkubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa beera nange nze tondekerera. Sisobola kulwana obango nyize tosooka kuyomba ube kuti yamaka kiba kisenge weberegaanye tugende mu bakadde sija kuyomba ngekuba ku mabati kuba wonyiga nze siba na mirembe tolaga busungu mu baganda bange ne kusaidi yo tobatulugunya n'okuyisayisa obutasanira kugoba bagenyi abakukyalira emikwano gy'olina togikusigula sibuli ky'olina tekibasanyusa tulina bangi tebayagaliza ekikumi ky'ofunye tekibasanyusa ekyokukakasa kyesababuliriza oluyimba luluno nze kakuyimbire sembera wano nkubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa beera nange nze tondekerera sembera wano nkubulire ngeri gye wasikiriza sija kulimba kino kukakasa beera nange nze tondekerera.